yaza bantu bokufika sebe baningi kulelizwe akasho ukudlula thina thina selinawo umsebenzi abantu bokufika sebe baningi kulelizwe akasho ukudlula thina thina selinawo umsebenzi izingane zabantu zifunde zagogoda azithole umsebenzi izingane zabantu zifunde zagogoda azithole umsebenzi Lelize lonakele Lelize